ariko ndikweza ngurire byanje zakwe musomutwa yibambe ndebo munzu amazima karebera wa marari omwiche murunji kenyanji ngwatambura mpura nechire umwe nindahira chibe chitegombwa bakamuzarira nkahi bakamukuza nkabata omwiche kamariza tiron nanyirira nka watermelon nkamureba nawe yandeba misho mataraga motoka omwiche kamariza tiron nanyirira nka watermelon nkamureba nawe yandeba nindahira niwe bantumire
up the mountains down the valleys on the land and on the sea ngaro niwe nakuniwe iza kutwariwe bambinyowe niwe tube amwe darling tube amwe
mbwira umeze neza mbwira wiri ute. I don't wanna lose your love tonight. I promise I really wanna hold you tight. I wanna make you feel alright. With you, with you, with you, with you. Leva leva tindikule kama honey. Akamuri rosa ni koroba di money. Tuba to refine, tuba to in the life. To fry away and to run away. Mbwira, umeze neza. Mbwira, wiri ute. Omwichi kamariza tiron. Na nyirira nka watermelon. Nkamureba, nawe yandeba. Nindahira, niwe bantumire.
Up the mountains, down the valleys, on the land and on the sea. Ngaro niwe, nakuniwe, iza kutwariwe.
A bump.